isandla sikamdali ethinta umhlaba omile. Imvula iwela phezu kwezinyembezi zami, ihlanza ubuhlungu benhliziyo, ivusa impilo ingangilahlekile. Ithi yehla,
imvula
yehla kimi namhlanje, ngoba nami ngomile ngaphakathi, ngidinga ukuphila futhi.
Kukude nawe noma izandla zakho zingenalutho, usungakuthola endleleni. Ngabona izingane zigijima zidlala phakathi kwemvula, ngabona ubuhle bempilo bufihlekile ezintweni ezincane. Amakonsa awele ebusweni bami njengezibusiso ezingabonakali, kathi ubuhlungu bami obudala bakukuleka buhamba nomfula. Kathi uma kuphuka amafu akusho kuphela kwelanga, kwesinye isikhathi ubumnyama bufika nokuphila.
Ubano khalayo ayibuzi ukuthi ubani olahlekile. Iyehla nje, iyehla phezu kwabathebile nabampofu, phezu kwezingre zinkulu nezindwana zobumba, phezu kwamathuna, phezu kwezingane, phezu komama bakhuleke ebusuku. imvula imfundisha ukuthi uphuka kusho ukuphela ugoma kusho ukufa kwesinye isikhathi impilo linda inkonzelo nomphela ukuthi iphindi khakaze
ngidinga ikhonzi lakho ngidinga umusa wakho ngidinga ukukhanya kwakho
ngidinga ukuphila kwakho
Imvula, impilo, ithemba, uthando.